Sawood, Kenyan boy, Makiri.
He got the money.
0-0 was a Friday night, wanna have some fun. Can somebody tell me where to party? I wanna party, party. Need information, pin location, and I'm gonna come. Today I wanna party, I wanna party. Changu kidubwasha, nimeja pesa nyingi, nimefungasha. Adina washwa, na wasapu kesha, Aisha. Amenipa ratiba kuna tamasha wamekiwasha. Mitungi na shisha, fisikali zimeja. Ukukule zimetapaka, adina shanga. Ni wapita kwenda, nasema zimeja. Ukukule zimetapaka, adina shanga. Ni wapita kwenda, ah.
After sipping, we sipping with them boys. Oh yeah, wapi nitajitoa, mana geto kusha nipoa. Pesa nimesha choropoa, sishiku ya takwa barakoa. Nipo single mwenze nusidia oa, klabu nitatafuta noa. Pombe leo itaniloa, siri zote tazitoboa. Mana leo paka mishale, twende Kisumu paka Kitale. Nairobi, Mombasa, hadi Kwale, Tukapare, Masauti ba ungare. Mi mwenzako niko kwa aiwe. Yani leo ni furaite. Twende sote tukapare.
Bile, bile, ah. Bile, 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 ah. Bile, bile, ah.
Lakuna kutoroka, leo, leo, leo pombe itanichoka, leo, leo, leo tunanusa koka, leo, leo.